gabdhaha degmada ayaa intooda badan isku taxaluujiya barashada farsamooyinka gacanta iyagoona bartaa farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan. Wasaaradda haweenka ee degmada Dhoobley ayaa hablaha magaalada u ballanqaaday inay u hirgelinayso xarun lagu barto farsamooyinka gacanta. Waatan Naciimo Sheekh Maxamed oo ka hadlaysa arrintaasi.
Hadwaayadan dambe waxaa aad deegaanka Dhoobley ugu soo badanayo in la xirfadaha gabdhaha la baro, ay iskood u shaqeystaan, ayna ka madax banaanaadaan in ay bini'aadam wax ka sugaan. Dhowr xarumood hadda waxaa jirta la furayo, qaarna la furay, qaarna on process ay tahay oo lagu baranayo farshaxanka, lagu baranayo cilaanka, lagu baranayo xarqaanka, lagu baranayo dharkariska, sifa hooyo walbo ayadoo gurigeeda joogto mas-uuliyadda reerkeeda hayso ee haddana ay uga madax banaanaato financially stable ay noqoto. Marka waxyaalahaasna waa shaqada guud ee sameyso inay haweenka ay dhiirigeliyaan, ay haweenka kobciyaan wasaaradda.